Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Nehemia chapter number 4.
Lakini ikawa Sanbalat aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika. Akaingiwa na uchungu sana.
Now, Sanbalat aliposikia tunajenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana. Tukijenga sisi matofali, tunaweka matofali hivi, pa, na kuchapia simenti, pa. Si kwamba eti tumemfuata Sanbalat na kumpiga na kiupawa cha nani, kwamba ko, Sanbalat. Kujenga, tunajenga sisi, tunajenga jambo letu. Lakini kwambie hivi, unapojenga biashara yako, unapojenga kazi yako, unapojenga relationship yako, unapoamua kufollow your heart, ukimpenda mtu, kuna mahali Sanbalat anaumia. Not everyone is happy as you are growing. So today I want to give you schemes and styles they are using. As you are changing every single day. Umeona hali yako wewe, ulipokuwa mlevi watu walikuwa wakupi maonyo mengi. Lakini sasa umeanza kuja huko kwa Yesu, unaanza kupa angalia wewe makini makanisa ya kiroho, wewe makini. Lakini wakati huko unakunywa pombe, walikuwa waseme wewe makini, hiyo baa, wewe makini. They have never warned you about a beer or a bar to go. Okay, jirani yako, ambia mbona kama unazungumzia ulevi afu unajifanya. Kuna wengine bado hapa tunafanya detoxification. Najiuliza hivi, kwa nini mimi kila nikioga nikijifutia na taulo langu linachafuka? Kaulevi kale. Bwana asifiwe sana. So kuna wakati tunajenga, sisi tuko busy na yajenga maisha yetu. Hatumgusi mtu, hatujamsemesha mtu, kwani tumesemesha mtu sisi? Ila kuna mtu kinamuuma. Sasa never underestimate people who are hurt when you are making progress. That's a very powerful word. Never underestimate watu wanaoumiaga ukiwa unaendelea. Kaa chini nikupashe habari yako. Never underestimate. Umewahi kuwa na marafiki ambao unapopigaga hatua, yani kuna namna unakuwa kama unafurahi, usioni kama unafurahi, lakini kuna namna kama furaha yao haijawa timilifu. Yani kuna namna kama unajifanya una maswali, yani basi mwenyewe unakasirika nini? Mimi najua biashara unayofanya, kama unauza nani je? Mirungi. Hujaniambia unafanya biashara gani, ningekwambia nikakutangazia. Unafanya biashara gani? Unauza mapera. Anyway. Kagarikako kanaitwaje kagarikako? Kalfadi. Sasa unakuta dada amenua Alfadi, binti kama yule. Hivi amesafiri kutoka Dodoma ili aje aweke wakfu Alfadi yake. Watu na wachungaji wao. Sio wewe sikusomi, sikuelewi. Lakini najua limesidi silako, nitaliwekea upako.
Yes.
Aya, tunaendelea na neno. Ya sio kuhusu ya watu yaache. Sasa unakuta dada kama yule ana Alfadi kake. Alafu anakuja rafiki yake anasema, umenua Alfadi? Nasikia umenua gari. Nasikia ulikuta jari mkuyuni. Yaani pastor wenu hana siri. See, people who do not celebrate when the good things happen to you. Please take note of those kind of friends. Please understand. Wachawi sio lazima waruke na ungo. Watu wa Mungu, mnaniona ninachokisema? Take note of the people that do not celebrate when you are telling them about your good news. Don't hate them, but take notes. Take notes. Take notes. Sasa anakuta amenua kagari kama kale, anakuambia, nasikia umenua. Lakini ungeniambia Alfadi sio gari nzuri. Unajua Alfadi nani filter yake ya oil huwa ina shake. Ikishake ile, yani pedeli yake inakatika. Watu wanaanza kukosoa. Umewahi kukuta watu, hakuna watu wanaotia huruma kama wanaonunua Nissan Dualis. Kila mtu anawakosoa. Mungu awabariki, Mungu awarehemu. Nissan Dualis hazijawahi kuwa salama. Siku moja rafiki yangu mmoja akaniambia, mtumishi, nimenunua Benzi. Nikaambia hivi, Benzi ni gari za kike. Sinunue wewe. Kama utanunua Benzi basi nunua kubwa. Ni bora ununue Toyota Land Cruiser. Akasema, kaka unipendi. Yaani kwa sababu tu wewe uendeshi Benzi basi unatuumiza moyo. Anambia, kaka, unisamehe. Ni wewe lazima celebrate mafanikio yako. Bwana sio sana. Kwa hiyo ni watu ambao yani they are like unakuwa na eh hongera. Alafu anakaa kidogo. Anaanza kutafuta. Ushakutana na watu wa namna hiyo? Kwa hiyo sihitaji kuelezea sana, si ndio? Unawajua watu wa namna hiyo. Na kwenye list ya marafiki zako hauna wa namna hiyo? Take note. Because if the devil will go through, we'll use those people. Now let me tell you a strange thing today. Thank you. Let me tell you a strange thing today. What you don't know is people are gates. Watu ni malango. Watu ni malango ya chema kupita au kiovu kupita. So devil cannot attack you. Na kueleza haya kwa sababu unaingia msimu mpya. Na msimu mpya unaokuja kuna mambo mema Mungu atakutendea. Lakini usiwe punguani. Punguani sio chizi, punguani ni mtu aliyepungua umakini. Usiwe punguani ukapungukiwa umakini. You need to be attentive to your surrounding. Sasa sio kwamba uwe suspicious kwamba kila saa. No, but you need to observe your surrounding. You need to check out the people around you. Understand? Sanballat na Tobia walikuwa ni neighbors wa kina Nehemia. Unasikia anachosema? Waliposikia wa jamaa wameanza kujenga. Naomba nikumbuke, naomba nikukumbushe. Hawa ndugu walianza kuhuzunika tangu wakati Nehemia anasafiri. Nakumbuka watumishi wa Mungu. Nehemia anakuja. Anakuja huku kwenye nchi yao. Biblia inasema hivi wakasikitika. Na Biblia inatuambia tangu chapter 1 wanasikitika. Wanasikitika. Sasa sikitiko likiongezeka, hawa watu ukienda sura za mbele walitengeneza vita kabisa ya silaha kutoka kwenye masikitiko ya kawaida. So be aware of those kind of people. Kwa nini nasema be aware? When you are aware, sio lazima uwasemeshe unanichukia, unachukia vibaya, hata mchungaji wangu pitia alisema watu wa namna yenu ni wengi sana. No. You need to be spiritual enough to know kwamba when a friend is acting like that, you should know huenda alafu anashangaa uchawi wake hujafanya kazi. Sure. Nakwambia mimi sikufanakanisha na marafiki zako, lakini nasema huenda. So you need to know witchcraft, sio lazima watu wapae. Yeah. Na nisikia. When you notice that kind of friend, go in your room and pray. What I'm teaching you, kwani nimekwambia go and tell your friend kwamba nice mwenzangu nimeenda kwa yule dada. Kweli pitii ni mtumishi wa Mungu. Alisema, Nimekutuma ukaseme na jirani yako. I'm teaching you spirituality. Learn to be spiritual. Hii mambo ya kupuuza na kuona everything is cool and okay ndio tunapigwa kwa kushtukiza. Unashangaa pigo limekukuta na hujajiandaa. Unashangaa haya ndio yapitia yametokea wapi? Mbona nilikuwa naendelea tu vizuri kwenye biashara? Mbona nilikuwa naendelea tu sawa kwenye biashara? People are gates. Anaweza akaja a friend akakaa kwenye kiti. You don't have demons. You have been praying in your business, lakini your friend can be a center for a demon. Imagine if PT can be here and the whole presence of God including angels can gather here because of one person. Tukubaliane pia mapepo na mashetani yanaweza kagather kwenye maeneo fulani kwa sababu ya mtu. Unaweza uka allow demons kuingia kwenye kazi zako kwa sababu ya aina fulani ya watu. Ujifunze kuambia marafiki zako sipo. Uko nyumbani leo? Nije kutembelea. Uko nyumbani? Sasa karibu. Nipo. Should we hate people, pastor? Should we now close doors? No, spiritual sensitivity. I can never forget this. I can never forget this, my brothers and sisters. And I tell you the truth. I wish my wife would be very close to answer this. I can never forget. I just want to show you this. I want to tell you something that God did to us 2021. I just want to give you my life as a model so that you can see. Mam Tumishi. Karibu mtumishi wa Mungu. Do you remember when our father in the Lord was dying on his sick bed? The last prayer he prayed for us. Alituambia kitu gani? Listen to what mama will say. Nimetaka nisiseme mimi kwa sababu najua wanaume mara nyingi tunaonekana wajanja wajanja. Ngoja aseme mwanamke, labda utamwamini. Sikiliza. I can never forget this.
Dad, baba alituombea discernment spirit akatuambia sawa. Baba alituombea discernment spirit, yani roho ya utambuzi, uwezo wa kujua vitu vyema na vibaya, watu wema na wabaya. Basi
imagine a spiritual father who is so in love with a son, that's the last prayer he prayed for me. After, you know me and my wife, our dad was going, we knew he was going, but we still went and gave offering. Mpaka leo hii sehemu yetu ya kumi iko pale. Even in his death, we still offer our sacrifice. That's how loyal we are to our father. Mpaka leo hii tunaenda kwa mke wake, we give our offering, we kneel down, she prays for us. Kwa sababu mimi nimwambia Mungu hivi, haya yatakuwa ni kama kiinua mgongo, kama NSSF ya mmewe. Nimwambia Mungu niweke mimi niwe kama NSSF ya huyu mama. Mama wake sikafa, mimi ndo nitakuwa NSSF yake. Mimi siwezi kufilisika, siwezi. Watumishi, siwezi, kwa sababu Mungu anajua kuna mjane natunza. The man was going, this is the last. Baada ya kutoa sadaka yetu, nakumbuka nilikuwa ela yetu ya mwisho. It was 11 million, yeah? 12 million. Ndio ilikuwa ya mwisho tuliyokuwa nayo. Baada ya hapo hatuna hela nyingine tena. Na tujui tutatoa nyingine wapi, kwa sababu hiyo ilikuwa ni akiba tumeitunza muda mrefu. The man, it was in the last breath we gave offering. I told you, when we gave, tumefika Morogoro tunaambiwa amefariki. We gave the man offering in the day of his death. And this is the prayer he prayed. Father, I pray that you give them discernment spirit. If there is only one thing, Mungu ninakuomba kwa watoto wangu ninapoacha, wape roho ya utambuzi. It is dangerous the people we live with. Ni hatari. Ni hatari. Unaweza, jana juzi nimtolea mfano kakaangu pale. Nikasema unaweza ukamwona kijana very handsome, kumbe ndani ni kitu kingine kabisa hujawahi kukiona. Most people are crying in marriage today because they lacked the discernment spirit. Most people are crying in business, in partnerships today. Walianzisha biashara. Thank you mama, mchungaji. Kapumzike mama. Barikiwe. Most people are wandering kwenye partnership business because they could not discern. Hawakuweza kudesign. Hawakuweza kutambua huyu naingia naye ubia ni nani. Discernment spirit. Kwa ninavyozungumza hivi kwamba Sanbalat na Tobia wakaona chuki, wakaona uchungu. Hawa jamaa wameanza kuona uchungu mwanzoni, Nehemia akawapuuza. Sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza.
Lakini ikawa Sanbalat aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akagadhibika, akaingiwa na uchungu sana.
He is a friend. He is a brother. You think he loves you? You think he likes you? Mnafanya vitu? Na nikwambia hao watu walivyo. Wepesi wa kukuomba ukiwa na kitu. They look like they are there supporting you. But ndani yao kuna uchungu huko ndani. Bitterness. Nao Mungu akusaidia akupe sikio. Sikio la kuweza kudesign roho yako. Iweze kudesign. Kuna story moja kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. I wish ningekuwa na muda mrefu wa kufundisha leo. I know it's weekend, lakini watu wamefunga hapa. I wish ningekuwa na dakika nyingi, lakini tunashabaki ya 30. Kwenye Matendo ya Mitume kuna hadithi moja, Mtume Paulo alikwenda kuhubiri mahali. Alipofika kuhubiri mahali, kuna kijakazi mmoja, Biblia inasema aliyowapatia bwana zake faida. Unakumbuka hiyo story?
Yes.
I think it's chapter 19 or something.
16,
yeah? Thank yes. you. Anasema aliwapatia bwana zake faida. Yule kijakazi akatoka akasema hivi, wasikilizeni hawa, ni watumishi wa Mungu aliye hai. Ni kama mtu anayefanya evangelism. Anagawa na vipeperushi kabisa. Mnadhania ni mwenzenu. Anakuofa kabisa redio ya matangazo. Au anakuofa TV kwa sababu alikuwa anatangaza, wasikilizeni. Manake ni media ile. Bwana asifiwe.
Amen.
Au ni mtu anayepiga debe jambo lako liende. Jamani tumpambanie harusi ya jeni, harusi jeni. Jamani toeni michango, toeni. Mwambie hatumzungumzii mtu za hazina wa kamati yako ya harusi. Tunazungumzia kitu kingine kabisa hapa. Bwana asifiwe.
Amen.
You may wonder the way people are in their hearts. Huwezi kuamini. Vimaneno ya kutoka hapa kwenda huku. Ana hela ya kununua gari yule? Kaongwa. hajifanya kubiza akutana mpendo shalom mai nimefurahi kukuona mai kumbe nani yake ni Sanbalat sema baba niondolee makina Sanbalat wakauke uchungu wao watafune wao wenyewe viwaume paka wafe they look like they are on your team if you don't know them it's hard you think they celebrate you no they don't no they don't if you want to know they celebrate you or not if you want to know the true color of them wait when you or when you stamp a stone not even when you fall subiri ujikwae tulijua kiko wapi many of them I knew them last year I said oh okay because if you are a true friend of mine you would know my character you would know that PT could not do this you would know that this guy was set up when you look at them and say ah so this is what you think of me okay I get it Mungu asivyo asumani wala Tony Kapola mwenye haki akisimama akianguka anasimama saa yako ya kusimama ikifika mtumishi wa Mungu usirudie makosa
amen
waangalie usoni kwa sababu Mungu atakuinua akikuinua watakuja yes. kukuomba hela please usisahau usisahau walichokutenda wakati unaumia
amen
you have problems you watu wema wanaga hela watu wema wanaumizwa kila siku wazuri wanaumizwa kila siku ndio wazo hivi hivi kwa nini watu wazuri hawaishi wanaishije wakati mundani wana mauchungu na kusalitiwa you forget too early what people did to you their character will never change they are same snakes it is you that you are a good person now your goodness never shifted to the people kwa sababu wewe ni mwema usidhani kila mtu ni mwema mjini amka ewe usinziae because you are a good person don't think every friend of yours is good leo wamesema daddy of the same feathers who fly together sikiliza they can have the feathers but their heart is different wake up my brother wahenga wenyewe mbona nakwambia kabisa akufae kwa dhiki mtumishi yes wamesema tuwatakie mema wanaotuuzi kwani wewe unajua maana ya kumtakia mtu mema sikumwambia nakutakia mema kaka naomba 200 nakutakia mema nakuombea kwa Mungu akupe njoto. Biblia inasema hivyo, barikini wanao wauzi, unachukua mikono yako. Baba ninambariki mtu huyu kwa jina. Na 200 unayo mfukoni, ila unafanya nini? Unambariki. Usijaribu kufanya zaidi ya Yesu alichosema. Ombeeni adui zenu. Na hajasema muombee maombi gani? Amesema tu ombeeni. Ametaja prayer point?
Hapana.
Waombeeni mema wanao wauzi. Anayekuudhi yote mwambie nakutakia mema. People have carnal hearts. Sikufundishi chuki na kufundisha utambuzi. Ability to notice sentences in the people. Katika vitu ambavyo tutamuomba Mungu weekend hii. Mungu atupe roho yake.
Amen.
Yenye uwezo wa kudesign.
Amen.
We call it discernment spirit. Hii ni tofauti na divination. Jana tuliangalia divination ambayo alifanya Labani. Anasema nimetambua by divination. Si ndio? Lakini in the spirit of God we have discernment. There is a difference between discernment and divination. Discernment spirit, uwezo wa kujijua roho. Biblia inasema zijaribuni kila roho. Uwe na uwezo wa kumwambia rafiki yako na nimepata kazi BOT. Alafu namsikilizia. Kama unamwambia the real thing. Zijaribuni kila roho. The Bible says that. Wewe unamwambia lote kama lilivyo. No, mwambie kingine kwanza. Mwambie nimepata nyumba Goba wakati unajua kabisa umepata nyumba Sinza. Afu usikia anasemaje kuhusu Goba kwanza. Don't mention hizi ni tricks za maisha watu wa Mungu. Utachelewa kutoboa kwa sababu kila kitu chako wewe kiko wazi. Kiko kwenye mioyo ya watu waovu. Unawaambia watu mambo yako waovu. Wewe unafikiria mpaka waende kwa mganga. Sio mpaka waende kwa mganga ndugu yangu. Mtumishi wa Mungu, watu hawaendi kwa waganga ila uchungu wao unaweza kukaslow kazi yako. Nitakwambia hapa. Soma cheche baba. Nimekupeleka kwenye mistari mingi baba. Achana na hiyo yote. Twende Nehemia.
Yes sir. Mstari wa kwanza sura ya 4. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta akigadhibika. akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hao wanyonge wanafanyaje?
Sikia, Wayahudi hao wanyonge wanafanyaje? Kwanza umeona anaposema Wayahudi hawa wanyonge. Kwani ungesema tu Wayahudi wanafanyaje kungekuwa na shida? Mpaka uweke neno wanyonge. Do you know that is a prophecy? Do you know that is a confession? Do you know that is a prayer? Okay. Wewe unawaambiaga marafiki zako niombeeni jamani na wanaomba. Wakiomba wanatumia maneno yako maneno yao. Na unaamini Mungu atayasikia. Si ndio? Wewe unafikiri wanaposema wanyonge ni maneno ya nani? Yanatimia yatimii. Kama maombi yao yanatimia, maneno yao. I want you to go to Job faster.
Yes.
Nenda kwa Ayubu chap chap. Who are you surrounding yourself with, if you know what I mean? Ayubu, unakumbuka kile kamstari baba niko kuonyesha siku moja kanasema hivi? Watakaposema kuna kuanguka. Ayubu 22:29. Ayubu 22:29.
Yes. Kwa tuanzie 28.
Baba kwa raha zako.
Yes. Nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako.
Nawe utakusudia neno nalo
litathibitika
kwako. Amesema utakusudia biashara. Utakusudia nini?
Neno.
Neno manake jambo.
Yes.
Si ndio?
Yes.
Amesema nawe utatoa hela.
Hapana.
Amesema utakusudia. Sasa hilo neno kukusudia, Kiingereza unajua anasemaje? Anasema you shall decree. You shall decree. Lawyers understand and linguistics. They know the meaning of the word decree. Decreeing is a legal term. That meaning giving out a statement ambayo there is no reverting of it. It is a judgment. It's a declaration given out. Anasema you shall decree. Kwa anaposema utakusudia manake ni maneno. Kwa sio kusudia moyoni kwa hivyo kusudia kufanya kazi. You say, unayasema makusudio yako leo ya kusudia. Alafu sasa hilo jambo lolisema litafanya nini?
Litathibitika.
Aha.
Na mwanga utaziangazia njia zako.
And then ukishamaliza ku decree mwanga utaziangazia nini? Njia zako. Please follow the verse. Aha.
Hapo watakapokuangusha.
Hapo watakapokuangusha. What will you do?
Utasema kuna kuinuka tena.
Amesema utainuka?
Hapana. Utasema.
You need to read the what the verse is saying. Mtumishi, unaona maandiko au unajikunyata na kama Kanani? Amesema hapo watakapokuangusha. Siku ukisikia watu wamekuangusha, iwe ni ofisini, iwe ni kazini, wanakupiga vita, wanakuangusha. Kazi yako sio kujitetea. Kazi yako ni kusema. Unasemaje?
Kuna kuanguka tena.
Umesikia majibu ya maisha? Baba, umesikia majibu ya maisha?
Yes.
Siku watu wakufanyia figisu kwenye maisha, wakakuangusha chini. Don't run to find money. Don't run to find a loan. Words first. Say. Kuna kuinuka tena. Saa yangu ya kuinuka inakuja.
Amen.
Kuna kuinuka tena. Hii inaanguka sio kitu. Kuna kuinuka tena. I'm rising again.
Yes.
I'm coming up again.
Yes.
I'm coming up again. I'm coming up again. Ni words. Ni words. You say them. You pick. This is how we pick ourselves down to take us to the top. We pick ourselves up by words. Glory to God.
Hallelujah.
I'm saying glory to God.
Hallelujah.
Wakikuangusha, wewe unafanyaje? Unasema. Usinyamaze kimya.
Yes.
Usijifanye mpole. Kama mwache mimi niangusage tu kama wa nani? Wa Bena kule nani? Kule Iringa. Niangusage tu sasa pisangu sote sangukia kwako. Bwana asifiwe.
Amen.
Mm-mm. Wakikuangusha unasema kuna kuinuka, kuna kuinuka
tena.
Goki anakuambia hali yangu ya sasa isikutishe, isikusumbue,
isikusumbue.
Umekaa na mtu mkubwa sana.
Umekaa na mtu mkubwa sana.
Ni vile tu hujui hapo nje nimepaki kitu gani.
Yeah,
na sijawahi kukualika nyumbani kwangu.
Sijawahi kukualika nyumbani kwangu.
Unajua uzuri wa hili eneo, tukiingia humu ndani huwezi jua nani kaja na boda boda? Nani kaja na machine gun? Tupo tu. Lakini usiwaone watu wa kawaida. Mimi nakwambia tutafutane tena baada ya miaka mitatu kutokea sasa. Namwamini sana Mungu mimi. Yani mimi namuamini sana Mungu kwa kundi alilonipa kuliko nyumba ninayolala.
Amen.
Yani na uhakika Mungu atawainua kuliko kuikuta nyumba yangu nyumbani.
Amen.
Yani uhakika kwamba kundi ninalochunga mimi Mungu atainua.
Yes.
Nina uhakika kuliko kidole changu hiki. Ukiniuliza piti una vidole vingapi, nakwambia sina uhakika, na hisi ni vitano. Lakini kuhusu watu wangu kuinuka, nitakwambia 155%.
Amen.
I have no fear.
Yes.
That's why I'm preaching what I'm preaching.
Yes.
That's why I'm saying what I'm saying.
Yes.
Because I know this is the right crowd.
Amen.
I believe you people.
Amen.
I believe you. Ndio maana nikija kwenu mimi najiachiaga tu. Wa. Sijiwekei nusu nusu. Natoa vyote. Wa. I don't fear. Because I see greatness out of you guys.
Amen.
Siuoni udhaifu hapa.
Amen.
Siuoni unyonge. Hiyo hali ulionayo ni ya sasa tu.
Yes.
Wewe, kwani juzi na jana ulikuwa hivyo? Acha bana. Wengine mlikuwa jeshini hapa juzi kati hapa mlinyoa para kabisa, lakini si unamwona Bwana amerudisha nywele.
Amen.
The way you are now is not the way you will be in the few months to come.
Amen.
Nini maana ya maombi yote tunayoyafanya haya jamani, mtumishi kweli? Kweli mtumishi, na matumbo yakakuuma kipindi fulani hivi, wakati tunafunga siku 40 hizi. Kuna siku ya 30 ngapi sipo ukataka kukata tamaa kabisa kuinjia njiani. Siku ya 22 ikawa ngumu kweli, ya 13 ndio usiseme. Vitu vilikuwa ni vitaiti, unatetemeka namna hii, una wasiwasi. Kwenye tatu kavu kidogo ufe. Haleluya. Mama alikuwa ananielezea juzi, kuna mtu mmoja anakuja anasema hivi, ana pale nje, ana hema juu juu. Anamuuliza wewe ni nani? Mimi. Wewe ni nani? Pela. Umekuja na usafigana uba. Uba. Mama akasema jamani yeye, Esther naomba uji. Naambia kunywa uji. Anasema aliposhika kombe cha uji, kukiinua juu, anasema nilijua anapoza. Tumishi wa Mungu akaondoka nacho. Uaga, 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 uaga. Aliposhika chini get bang. Anaulizo, ngapi? Ah, mbili, mbili mama. Unaweza kufika nyumbani? Eh, niko vizuri. Fikiria kile kipindi cha tatu kavu kile. Tumishi wa Mungu, nakumbuka kuna saa ukaacha kulala kitandani. Hizi nyingine ninazo zieleza ni za kwangu mwenyewe of course. Kuna saa kitandani havikaliki. Unajifunika blanketi alikai. Bwana asifiwe. Kuna muda pale nyumbani Hans naye alifunga tatu kavu. Akaja nyumbani kutembelea mtumishi wa Mungu. Unazoona muuliza Hansi. Shikao baba. Mtoto ametoa jicho namna hii, mama akasema eh, usijoka tufia hapa. Njoo mezani. Eti leo tumesalia siku mbili tu. Alafu Mungu asifanye transformation kwenye maisha yako. Kuna watu walikuwa wanaongea, ila huu mfungo umekata maneno yote shwa. Sitaki kuwataja sasa hivi. Hapana, kwani niwataje? Nimetaja jina la mtu hapa. Ah, mfungo umewanyenyekesha. Umeona tabia ya mfungo ilivyo? Inakuletea character mpya. Huyo ndio wewe sasa, sio yule ambaye alikuwa anakula na shiba. Bwana asifiwe sana. So anasema hivi, watakapokuangusha chini, wewe utasema kuna kuinuka tena. You have to see it. You have to see it. You have to see you are coming up again. Sema siwezi kubaki chini kamwe.
Siwezi kubaki chini kamwe.
Nainuka tena.
Nainuka tena.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Nehemia, sir. Kwa anasema Sanbalat akapata uchungu, si ndio?
Yes.
Mhm.
Akawadhiaki wa Yahudi. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria. Akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu?
Now, naomba usome tafsiri ya habari njema. I want you to read Good News Bible. Tafsiri ya habari njema ya Kiswahili. Uone hapo, hakuzungumza dhabihu. Alizungumza neno tambiko. Umeiona habari njema?
Yes.
The same verse?
Yes.
Tafsiri ya habari njema. Can you read it?
Yes. Mstari wa pili.
Yes, sir.
Mstari wa pili, mbele ya rafiki zake na majeshi ya Samaria akisema, hawa Wayahudi wanyonge wanafanya nini? Je, kusudi lao ni kujenga upya mji. Je, watatoa tambiko?
Je, watatoa tambiko? Kwa Sanbalati alichokuwa na kiogopa ni Wayahudi kupiga tambiko. Kwa hiyo kumbe kila unapotoa dhabihu, kila unapotoa dhabihu, adui zako wanapata shida.
Yes.
Ni vile tu huku kwako inaitwa sadaka. Lakini tafsiri ya sadaka kwenye ulimwengu wao ni tambiko. So you think you are giving, kumbe you are doing ritual. So jamani sasa hivi hawa Wayahudi wanyonge, je, watajenga mji? Alafu anasemaje? Watatoa tambiko?
Yes. Eh? Wanaweza kumaliza kazi kwa siku moja tu?
Je, wanaweza kumaliza kazi kwa siku moja tu?
Je,
sasa,
wat...
maana yake nini? Sanbalat aliona speed ya hawa jamaa. The way they are moving. Hakuna anayepiga story wala kuleta mbwembwe. The speed is too high. Mm-hmm.
Je, wanaweza kumaliza kazi kwa siku moja tu? Je, wataweza kufanya mawe yaliyorundikana kwenye takataka na kuteketea yafae kujengea? Tobia Mwamoni aliyekuwa akisimama karibu naye.
Sasa rudi kwenye tafsiri ya kawaida.
Yes.
Tuendelee mbele. Nataka tu ule mstari tu basi.
Yes sir.
Mm-hmm.
Mstari wa tatu.
Mm-hmm.
Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe.
Cheki dharau hiyo. Anasema hata hiki wanachojenga hiki chenyewe. Pamoja na kwamba wanajenga, lakini akipanda mbweha.
Yes. Angeubomoa ukuta wao wa mawe.
Mwae kutana na masela wa namna hiyo. Ya, sasa hii uliotengeneza. Imagine all the work that you do, umesafiri kutoka kwa mfalme, kutoka nchi za watu, umeingia paka nchini kwenu na kazi imeanza. Mtu anasema hivi, hiki wanachofanya, hata mbweha, wanafanya nini?
Wangepanda juu yake, wangeubomoa ukuta wao wa mawe.
Hata mbweha wangepanda juu yake, wangebomoa ukuta wao wa mawe. Jamani ni ukuta wa mawe, lakini mbweha wanataka kuubomoa. Kweli Sanbalat, Tobia. Sasa kuna kitu nataka ni kuonyeshe leo hapo, kwenye huo mstari. Kwa sababu ya muda, na kuonyesha tu kwa kitu alafu, tunaomba Mungu, tunaenda nyumbani. Malizia kwa mstari alafu niwaonyeshe watu wa Mungu kitu fulani pale.
Yes. Mstari wa 4.
Yes sir.
Sikia ee Mungu wetu, maana tunadhalauliwa.
Wait. Hapa juu Sanbalat na Tobia ni kama wanazungumza wao wenyewe. Have you noticed?
Yes.
Okay. You are reading verse
4.
Yes. I want you to go verse 2 and 3.
Yes. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria.
Nani ananena? Sanbalat.
Yes.
Mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria. Uh-huh.
Akisema. Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje?
Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje?
Je, watajifanyizia boma?
Aha.
Watatoa dhabihu?
Aha.
Au watamaliza katika siku moja?
Aha.
Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi?
Aha.
Nayo yameteketezwa kwa moto?
Aha.
Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe.
Okay. Wait. So it was like conversation of two people.
Yes.
But anatuambia alikuwa anasema na ndugu zake.
Yes.
I want you to take note of these things. Please everybody look here. Angalia huku. Acha kujifanya unaangalia notes chini. Look here. Here in front. It is the conversation between Tobia and Sanbalat na wa Samaria na ndugu zao wengine.
Yes.
Ni wao wanaongea. My concern is response ya Nehemia. Response ya Nehemia hakuwajibu wao. After Nehemiah heard what they were saying, he didn't talk to them. He spoke to God. This is to tell you, please listen. I don't want you to miss this. Kila dharau unayoonyeshwa na mtu au uliyowahi kuonyeshwa na mtu ni tendo la kiroho. Dharau ni spiritual attack. That's why it goes direct into your soul. And it start affecting you. Hata kama ulikuwa ni mtu wa maana, unaanza kusema hivi, ina maana mimi ni. So you are starting wearing a spirit. Kwa hiyo dharau ni roho kamili. Dharau sio kitu. Dharau sio maneno tu. Dharau ni spirit. Please tell your neighbor, dharau ni roho. Ni pepo. Inakufanya ujione wanavyokuona wengine. Nasikia anachokisema?
Yeah.
Ukitaka kujua ni roho, dharau mara nyingi inasumbua sana ikitoka kwa mtu asiye na nguvu kuliko wewe. Lakini pia dharau inasumbua pale ambapo mtu yoyote ambaye ana nguvu kuliko wewe, nisikilize sasa. Mtu yoyote ambaye ana nguvu kuliko wewe akikudharau, ujue katika ulimwengu wa roho wewe una nguvu kuliko yeye. Ila yeye, sikiliza, wait. Yeye ana nguvu kuliko wewe. I mean wewe una nguvu kuliko yeye. Ila I want to put this way. Ukiona wakati wote mtu ambaye ana nguvu kuliko wewe amekudharau, you should know. Ame feel weight. Your spirit is high level, is weight, is heavy more than him or her. Kwa hiyo ana kitu tunakiita inferiority complex. Sasa inferiority complex maana ni hali ya kujiona duni. Kwa hiyo anatumia silaha ya dharau ili wewe aweze kukubreak ndani, ili awe comfortable kwenye ukuu wake. Kwani kwa sababu hawezi kuwa mkuu kwa ile feeling anaendelea kufeel kwamba wewe ni mkuu na uko katikati yake na amekutawala. Si kama nimeelewa? Nielewa tu mimi. Mimi ninachokusema, yani ukiona mtu mkubwa hata ofisini, mkurugenzi, yeye ni mtu mwenye cheo, ana sababu gani ya kudharau? Yeye ni mtu ana fedha kuliko wewe, ana sababu gani kudharau? You should know ndani yake umeirritate pepo zake. Umeirritate pride yake. Umeirritate nafasi. You are threatening his position. You are a threat. Ila wewe sasa ujijui kwa sababu wewe unajiona bado mdogo, mnyonge na nini. Unasema ah, boss amenidharau fresh lakini hamna noma. Ah ah. It should tell you you are tough. You are powerful than him or her. Wewe ni mkubwa kuliko yeye na ana feel. That boss feels it. Listen to me. They feel it. They feel that you are strong. They feel it. They feel your energy, baby. They feel it. So mpaka wanadharau. Listen to me, sir. Mpaka wanadharau ni kwa sababu ile energy imekuwa too active. You are releasing a certain radiance ambayo they can't take it anymore. So hapo wanaanza dharau, wanaanza demotion, wanaanza oppression. People feels it. Na nisikia anachokisema. They feel you are about to take over. They feel you are about to gain the muscles to be in your in their position. So wakikucheki na mlai, wanasema, asija aka take over. So what should we do? We attack the strength within. Kinachompa nguvu ndani. We break it. Tunapiga kinachompa nguvu ndani. Nakumbuka nilichosema silaha moja wapo ya shetani nini? Discouragement. So they start discouraging you. Kwa sababu maneno aliyoongea Sanballat na Tobia ni kama normal discouragement. Lakini hili haikuwa normal discouragement. Nehemia anasema hivi, wametudharau. So hawaongei na Mungu kwa sababu ananungunika. No, God, huu ni mshale umetupwa. Kumbuka anasema hivi, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Alafu kuli chini ashuka mkivasa diria afasa hivi, twaeni ngao ya imani ambayo kwa hiyo mnaweza kuizima mishale yote ya moto ya yule mwovu. Maana yake there are arrows are coming to you. Na nikwambie, arrows, demonic arrows that devil uses in our generation ni words. Words can be arrows. Nisikilize. Nyinyi mnaofanya online business. Anaweza akatokea mtu, umetangaza product yako vizuri, umeiamini. Anaweza akatokea mtu, ndugu yangu, aka comment ka kitu awful kabisa. Wao wanasema amenidharau. Sikiliza, it's an attack to your greatness. Kwa sababu they feel you are coming up. They feel you about to take over. Now they throw an arrow to you. Ka comment kamoja tu, na hii ni kuonyesha kwamba ni silaha. Every positive comment haikusumbui. Naweza kata 100. Lakini that one evil wrong comment, it will roam in your mind. It will move your kame nionaji. It will move. Then you should know it was a demon. Melewa watumishi? Melewa? Hiyo ni kwa wale wa mitandao ya kijamii. Sawa? Number two, wale wa maofisini. Unaweza ukaperform kazi nzuri, umefanya vizuri kabisa. Wewe mwenyewe na watu wengine wanasema kabisa, "Ai, this is amazing." Anakuja boss kutoa remarks. Hey. Say, "Eh, yeye ndo umefanya hivi." Yaani kwa nini usingezungusha kwa hivi kwa hivi? Wakati tunajua kabisa tukizungusha kwa hivi inakataa bossi. Lakini atakusema pale, atasema maneno, atasema wewe una take it person. Unafikiri tu, "Ah, bossi mimi anipende." Kwanza namba moja, akupende yeye mama yako. Mbili, you should know every good performance. Huko duniani watu wa Mungu jamani atupendwa unajua eh? They feel it when you are about to take over. They feel it. So what should we do, pastor? Go back to your home. Don't answer. Don't reply. Break them in the spiritual place. Are you listening to me? Are you listening to me? Yaani wakati mwingine ukikomment ukareply pale anaweza akaona masifa. Chukua jina lake ile ile aliyotumia. Kandora masakata fire fanyalo. Next time Mungu atamtumia huyo huyo kuitangaza bidhaa yako.
Amen.
Are you listening to me?
Yes.
Are you listening to me? People who made Jesus famous is his haters.
Yeah.
The man used to know how to play with his haters well. Are you listening to me, people?
Yes.
You need to understand. Unakazana pale mwenyewe unaelezea mafuta haya yanaleta inaondoa upele kwenye mashavu. Mafuta haya mtu akwambia, "Hey, mmezidi kutuuzia sijui nini nini na nini." You need to be smart on how you deal with those kind of people. Unapeleka presentation yako kwa wakuu kwamba tumefanya hivi na hivi. Kuna watu hawaji kuona kitu chema ulichokifanya. Hawaji. Wewe unajua hizo umepika chakula hakina chumvi, hujaweka chumvi. Sasa, "Hey, chumvi yote hii." Mapishi utajua wewe bwana. I hope I'm communicating. Ni dharau. Wakiona wamekushindwa kabisa, wanaanza kuattack your morphology. Wanaattack nywele, wanaattack ngozi, wanaattack maumbile yako. Wanasema wewe mnene, wanasema wewe mwembamba, wanasema wewe mfupi, wanasema wewe mrefu, wanasema wewe miguu yako imepinda. What they are looking for is to get your heart to be discouraged. Kuliko chochote ukilindacho, maana huko ndiko zitokako chemchemi za uzima. Now ukiendelea mbele utapotea. Ishia hapo hapo, chemchemi za uzima. Mimi nikuongezee kingine. Chemchemi za uzima wa biashara. Chemchemi za uzima wa ndoa. Chemchemi za uzima wa kazi. Kwa hiyo ili ndoa yako, biashara yako, kazi yako, mradi wako uwe na uzima, unategemea chemchemi ya wapi? Ya moyoni mwako. Kwa hiyo kama moyo wako umekuwa attacked, manake there is no life to your business. Be careful. Be careful. And help yourself. Usiwe mtu wa kureact mapema na kukasirika haraka. Control anger. Control hasira. Because you should know that arrow has been aimed to attack you so that to break your energy, to break your fire. Kumbuka watu wanajenga, na juzi niwaambia hivi, kujenga ni ari, kujenga ni mzuka. Kuna wakati mzuka wa kujenga unakata kabisa, mnaweza mkaiacha hiyo nyumba miaka miwili. Ndio mtu mmoja nimwambia hivi, ukipata nafasi ya kuanza ujenzi, nawaambia hapa nyinyi watumishi wa Mungu, ukianza kujenga chochote kwenye maisha yako, usistop hata iweje. Yaani Mungu akikufungulia mlango, nenda pu 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 pu. Ukisema tu nitulie kidogo, mwaa, hautaamini kitakachotokea. Utapumzika mwezi wa kwanza mtumishi, mwaa. Mwezi wa pili, mwaa. Mwezi wa tatu, mwaa. Disemba hii hapa, kacha. Mwaka umekata. Kitani. Unaanza kusema hivi, "Tuna nyumba yetu iko Goba, yaani nimesahau sijui iko wapi. Kiwanja chetu kilikuwa kiko hapa." That's how nyumba za watu zimeachwa magofu. Walibadili, walidiverge to era. You need to learn to concentrate. Unapoona umepata ari ya kujenga kitu fulani, hapo hapo. Hapo hapo. Hapo hapo. Non-stop. Pa 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 pa. I'm just trying to share my life.
Amen.
Inawezekana kuna wakati unakuja kwenye maisha yako unasikia tu mzuko wa kununua maeneo. Unajisikia kujenga wewe. Alafu ndio huo wakati maeneo yanakuja kuja ovyo ovyo, watu wanakuambia kuna kiwanja huko, kuna kiwanja huko. Sikiliza, when that time comes, you just get it. Just get it. Just get it. Kwa sababu kuna taa, kuna saa. Hiyo kitu nakata. Anaenda mbele za Mungu Nehemia. Anasema, "Eh Bwana, please let's read the prayer."
Yes, mstari wa 4.
Mhm.
Sikia eh Bwana
Mungu. Sikia eh Bwana Mungu wetu.
Maana tunadhauliwa. Ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao. Nasikia.
Ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao. Mwanangu nikwambie kasiri. Huwezi kuniambia niwarudishie kama mjapokea. Kwa hiyo mzigo ulikuwa una henge wani, mimi azime. Ulikuwa una henge wani hapa. Na Nehemia anaona mzigo huo unakuja. Nimesahau jina lake. Lile dude ambalo wanatumia sasa hivi Israel kuzuia mabomu kabla hayashuka chini inaitwaje? Anayejua aseme kwa sauti basi, mbona mnaongea kwa mapozi kwa sababu mimi sijui. Sasa kwa hapo hii. Nehemia what he was doing here? He was doing some iron dome kind of thing. Uliona kipindi kile wakati Israel imekuwa attacked. Hamas waliendelea kurusha mabomu. And the man waka launch out their new technology. Ikaanza kuyapiga mabomu kule kule juu. So mpaka na sasa hivi uwarudishie mashutumu yao. Kwa maana yake skadi zilikuwa zimetumwa.
Yes.
Kwa hiyo kila maneno ya dharau watu wanayokuambia, they are skadi, ni mabomu, ni silaha zimerushwa kwenye maisha yako kukuharibia. Kwa sema hivi, wacha waseme. Wee! Yanaishi hayo maneno. Yanaishi. Sasa kosa lako unalifanya hivi. Hujafanya chochote unaosema hivi. Nimefanya. We don't reply. You go to Jehovah. You create your own iron dome. And then you say, "Lord, warudishie dharau zao wenyewe."
Amen.
Warudishie mashutumu yao wenyewe. Kila neno shutumu mahali popote. Anayenitaja kwa ubaya, niwe nasikia au sisikii. Baba, katika jina la Yesu, anga lililojaa maneno.
Yes.
Wewe unaliona. Warudishie maneno yao.
Amen.
Yawakute kwenye vyumba vyao.
Amen.
Chochote ulichosema itatokea kwenye biashara yangu, kitokee kwenye biashara zao.
Amen.
Mungu sio mjinga. Sio mjinga. Naomba niwaambie, usijifanye wewe ni mwema kuliko Jehova. Msikilize Mungu anachosema juu ya Ibrahim. Aisemavi, atakaye kubariki. Na atakaye kulaani. Nitamsamehe dhambi yake. That's God. Mungu anajua laana na baraka zipo. Now, ni kuamsha usingizini leo.
Yes.
Mpaka Mungu anasema watakao kulaani, nitawalaani. Hapa zungumzi baba yake. Hapa zungumzi mzazi. He can be a friend. He can be a spouse. He can be a workmate. He can be a boss. He can be a junior fellow. Then the Lord is saying, wakikulaani, siku wakikulaani, wakijichanganya wakakulaani. Na uzuri wa Mungu sasa, mimi Mungu namuelewa. Watu wa Mungu, tuendelee kukaa na Mungu ujue. Mungu anasema hivi, I don't care uliwasababisha kitu gani paka wakakulaani. Mimi ugomvi wako naingilia.
Amen.
Umeelewa anachosema? Wakikulaani, I don't care kilichowapelekea wakulaani. Sema baba.
Baba.
Kuna watu wamejichanganya.
Wamejichanganya.
Wameongea maneno maneno juu ya maisha yangu. Leo baba katika jina la Yesu.
Leo baba katika jina la Yesu.
Na yafiatua. Yawarudie wao mashutumu yao.
Warudie wao.
Anapotaka ku recite au judge anapotaka ku recite judgment yake kwenye kesi tajwa, ili asionekane ana walakini, anasema hivi, kesi ya namna hii iliwahi kusikilizwa Iringa na hukumu inayofanana na hii ikatolewa. Mazingira ni yale yale, vitu ni vile vile, ila watu ni tofauti. Kulingana na kesi, kaka, unawazuia watu wanataka wanione. Kulingana na kesi iliyotajwa, nasikia unasema,
yes,
kulingana na kesi iliyotajwa Iringa, Mbeya, na hii nayo hukumu hapa Dar es Salaam, ushahidi unafanana na lile tukio, judgment inafanana, Kwa sababu hiyo walichapa miaka mitano na wewe nakuchapa mitano. So kama Nehemia alirudisha mashutumu ya watu na watumishi, yalirudi hayakurudi?
Yalirudi.
Kulingana na kesi hiyo hiyo, mtu wa Mungu, mahakama ni ile ile. Uzuri wa jaji huyu, hajazeeka, hajastaafu, hajafa. Yes. The judge is the same. Leo hii kwa jina la Yesu.
Amen.
Sema yoyote aliyetulaani.
Yoyote aliyetulaani.
Yoyote aliyetudharau.
Yoyote aliyetudharau.
Yoyote aliyetushutumu.
Yoyote aliyetushutumu.
Yoyote anayedharau kazi yetu.
Yoyote anayedharau kazi.
Tunayoijenga mahali hapa.
Tunayoijenga mahali.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Baba warudishie mashutumu yao.
Baba warudishie mashutumu yao.
Even lawyers can be confidently enough and say, Mheshimiwa hakimu, kuna kesi kama hii iliwahi kusikilizwa mahali fulani. And this and this and this was discussed. Watu wa namna hii hatuwezi kuachilia. Hakuna hakimu anayetoa hukumu mpya. Every case has history. Every case has its reference. That's why sifa kubwa ya hakimu na lawyer ni kusoma na kuandika.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
Ikiwa kuna mtu yote alidharau kazi yako.
Yes.
Naomba nikupe taarifa. Ile dharau yake.
Yes.
Ile dharau yake.
Yes.
Haikuwa tu dharau ya wao wenyewe.
Yes.
Walikuwa wanapaka dharau kwenye kazi yako. Hii mtu yote akipita idharauliwe, na nasema kwa jina la Yesu.
Amen.
Kama Nehemia alivyorudisha mashutumu yao.
Yes.
Na sisi leo hii yoyote aliyedharau kazi tunayoifanya.
Yes.
Yoyote anayetutarajia tuanguke.
Yes.
Anayetutarajia tufilisike.
Yes.
Anayetutarajia tuaibike.
Yes.
Hilo neno alilolipanda kwenye ulimwengu wa roho.
Yes.
Na lirudi kwake na watoto wake.
Wema.
Likamzalie mara elfu kwenye maisha yake.
Wema.
In the name of Jesus.
Wema.
Again. Again. Nimekuambia mtu akikudharau hajafanya kitendo cha kimwili.
Yes.
Ile ni spiritual attack. Ni tendo la kiroho. Dharau ni tendo la kiroho. Kwa hiyo nadhania mtu akwambia hivi, bwana nimesikia fulani na fulani wamekusema hivi na hivi, wanasema hivi na hivi na hivi juu yako. Ah! Ukisikia pale pale, yani kuwa kama chizi, inua mikono yako juu pale pale. Pale pale mtu anakupa story, sema baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama walivyosema, kwa kuwa wewe ni shahidi wa haya sijafanya, Mungu warudishie wao.
Amen.
Ikawe ni maisha tena baba wao waanike.
Yes.
Nisikia, narudia tena, Mungu alimwambiaje Ibrahim baba yetu? Watakao kubariki na watakao kulaani. Wewe ni nani kugeuza geuza na kusema baba wasamehe kwa kuwa wajua litendalo? Mtumishi wa Mungu, hiyo alisema Yesu alipokuwa akielekea Golgotha. Wewe una Golgotha? Vya Yesu mwachie Yesu, na vya Kaisari mwachie Kaisari. Wewe kwa maana Mungu, Mungu amesema walio nibariki atawabariki. Baba leo hii hawajanibariki, leo amenilaani. So unaona mtu akikuletea mambo mazuri na mambo mema anambia ah, Mungu akubariki rafiki yangu. Kwa sababu anayebariki pale ni wewe, ni Mungu. Lakini anayesema ni nani? Hai, wakikulani. Have your own iron dome. Leo ukifika nyumbani, hebu nenda kaiangalie ile iron dome basi inavyo operate. Alafu ndio useme hivi ndivyo watu wote wanaonirushia maneno. Ni refrani limekaa. Wakati wale wanarusha skadi zao kutoka Gaza. Na yenyewe wanaachilia vitu vyao kupyo. Sasa ni kuonyeshe ile iron dome kwa kweli jamani, unajua ni ile iron dome imekaa spiritually kabisa. Angalia ilivyokaa. Ile iron dome sio kama inasubiria mabomu yafike pale chini. No, na yenyewe inatoa vitu huku kutoka kwenye mashine yake. Inafyatua vitu vinarudi vinakutana kule juu. Maneno versus maneno. Wakisema ulaaniwe na wewe unafyatua walaaniwe wenyewe.
Yes.
Mimi si nimetoa ushauri hapo uende ukaiangalie. Yaani tunaelekea mwishoni mwa maombi, usio complicate sana. Saa 9 usiku kunaamka na mawapiti. Bila kabla ya saa 9 usiku hapa angalia vitu vya kukufurahisha. Kwa mfano haya iron dome. Jifunze. Utaona kabisa. Sasa angalia, sikiliza. Kipindi cha Paulo alisema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila zote za shetani. Sasa mvae diria yake. Sasa wewe diria yake hata kukuelezea sasa hizi diria yake ni kazi. Lakini sasa hizi tukikwambia machine gun, pistol, bomb kama hivyo, iron dome. Hizo ndo silaha zetu, yani tungeandika Biblia sasa hivi. Paulo angesema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda ila za shetani. Nanyi hata sema vaeni ngao ya imani. Atasema chukweni iron dome ambayo ndio ngao ya imani ambayo inaweza kurudisha mishale ya yule mwovu.
Yes.
Nakwambia mimi unakataa. Wewe umeona wapi eti saizi jeshi la WTZ wanaenda na ngao eti kupigana na eti iron is nigga ameshika mdude wake ule buku, 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 buku. Mkanda wa marisasi umekaa huko. Wewe unaenda na ngao. Biblia inasema tuvae ngao ya imani. Hallelujah. He simply means you should put on something that is counter-attacking, is reversing the bombs. Never take for granted the curses that people are raining over your life. Please, soma ile sala.
Yes.
Nando hiyo sala yetu usiku wa leo. Nasema nando hiyo sala yetu usiku wa leo.
Amen.
Nasema nando hiyo sala yetu usiku wa leo.
Amen. Mstari wa nne.
Sema maneno haya. Sikia e Mungu wetu.
Sikia e Mungu wetu.
Maana tunadharauliwa.
Maana tunadharauliwa.
Ukawarudishie wao.
Ukawarudishie wao.
Wote wanaotudharau.
Wote wanaotudharau.
Na kutunena mabaya.
Na kutunena mabaya.
Ukawarudishie mashutumu yao.
Ukawarudishie mashutumu yao.
Juu ya vichwa vyao.
Juu ya vichwa vyao.
Ukawatoe.
Ukawatoe.
Watekwe.
Watekwe
katika nchi ya uhamisho.
Katika nchi ya uhamisho.
Wala usiusitiri uovu wao.
Wala usiusitiri uovu wao.
Wala isifutwe dhambi yao.
Wala isifutwe dhambi yao.
Isifutwe mbele zako.
Isifutwe mbele zako.
Kwa maana e Bwana.
Kwa maana e Bwana.
Wamekukasirisha.
Wamekukasirisha.
Mbele ya hao wanaojenga.
Mbele ya hao wanaojenga.
Sasa nikuchekeshe. Sanballat na Tobia walikuwa wanamsema nani? Walikuwa wanawasema kina nani? Eh?
Nehemia na Wayahudi.
Unaona Nehemia alivyo mgomvi, alivyo mchonganishi. Umegundua Nehemia anachonganisha watu?
Yes.
Anasema hivi, maana wamekukasirisha. Kiukweli ukweli anajua kabisa aliyekasirishwa ni? Ila anasema maana wamekukasirisha. This is how serious these people would take themselves. Unamuona Yesu anapokuja kuongea na Paulo kwa mara ya kwanza ambaye jina lake alikuwa anaitwa Sauli. Anamwambia hivi, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Alafu anasema hivi, ni nani wewe Bwana? Anasema, ni mimi Yesu unayeniudhi. Lakini wewe unajua, Paulo hakuwahi kumtukana Yesu. Ila alikuwa analitesa kanisa la Bwana. So kumbe unapoteswa wewe, watu wamemtukana Mungu. Watu wakutukana wewe wamemtukana Mungu.
Yes.
Watu wakudharau wewe wamemdharau Mungu wako.
Yes.
Ah, ni Mungu ndiye ametaka wewe uinuke.
Yes.
Anayekuzuia usinuke amemdharau Mungu wako, amesema hivi. Ngoja sasa nikichanganishe leo. Eti wamesema hivi, Mungu hawezi kumuinua huyu. Mungu ana nguvu kutoka wapi? Tuone kama huyo Mungu ana nguvu sasa kuinua. Ki Mungu ni nani amuinue huyu? Ana ubavu kiasi gani? Wewe unarudi unasema Mungu. Eti wamesema wewe huna uwezo wa kuniinua. Mungu ameniambia eti ile gari ndio nunua, eti wewe huwezi kunipa. Mungu, Mungu warudishie wao masikini. Wao wasiendeshe hata kikwata.
Yes.
Never take things personal. Mrudishie Mungu. Mwambie Mungu, ameniita mimi muhuni. Wameniita mimi malaya. Mungu, si umesikia amekwambia wewe ni malaya? Eti Mungu wewe, yani Mungu wewe. Wamekwambia wewe Mungu muhuni. Mungu alichokuambia wewe ufai. Mungu amesema wewe chizi. Mungu amesema wewe zoba. Mungu anakubali kulaaniwa? Na kwambia hivi, utaiona laana ya Mungu inavyowageukia watu.
Amen.
Anyone who is trying to mock you, because God is in the process of creating you. Ni kweli kuna wakati wewe unazingua, lakini nikwambia kitu, Mungu bado anaendelea na kazi.
Yes.
Wewe sio mradi uliokamilika.
Yes.
Bado project yako iko kiwandani.
Yes.
Kwa nini unakosoa kitu ambacho kiko kiwandani? Wakati Mungu hajasema hii product iko tayari kwa kuliwa. Wanaanza kuikosoa wakati product haijapikwa. Mwambie Mungu, ona ulivyo na haraka baba, waungue na mafuta. Maana mimi ni andazi, natakiwa kukaangwa kupika. Wananisema nikiwa bado nimekandwa. wanaisema bado nikiwa nachanganywa changanywa, wanaisema bado nikiwa naumuka. Mungu ndio naumuka, sitaingia hata kwenye mafuta. Mungu atizame hawa wala kunikula mimi, wavimbe tumbo.
Yes,
you think I'm joking, but this is how I pray. And ladies and gentlemen, I have joy to tell you, this is how I've been destroying my enemies all the days of my life. None of my enemies happy. My enemies will never have joy. Never. One thing that my enemies will never have, will never have good sleep, will never have joy, and problems will never end in their life, and they will never have money.
Yes.
My enemies will never rest. Yani, wana rest leo, kesho kinawaibukia kitu. Wamevurugwa. Why? Because nimemwambia Mungu. Mungu, unaona mimi nilivyo Mungu? Umeona mimi? Mimi ni kazi yako. Amina. Ni kondoo wa malisho yako. Lakini sikia wanachosema, wanasema wewe huwezi kunilisha. Sio huwezi kunilisha. Yaani Mungu, mwasikia unaposema, mimi umenibariki. Wenyewe wanasema mimi nimeiba. Baba, wao waibe na wakamatwe. Waibe wao wakamatwe. Watapeli watu washikwe, wawekwe ndani.
Yes.
Na huko ndani wakifika wanyanyaswe. Ikiwezekana wachanganywe. Bahati mbaya wanaume waingie kwenye gereza la wanawake na wanawake waingie kwenye gereza la wanaume. Au kama ni wanaume wakifika gerezani kule, kila wafungwa wenzao wakiwaona, waone mbona huyu kama mwanamke? I don't have mercy on my enemies. No, I don't. Sikiliza. Mungu si mwepesi wa hasira. Ni mwingi wa rehema. Mungu gairi mabaya. Mimi ni nani nichukue kiti cha Mungu? Na ubavu mimi wa kuchukua cheo cha Mungu? Mambo ya rehema ni ya nani? Ya Mungu. Mimi ni mchukua kiti cha Mungu. Pana, mwacheni Mungu aitwe Mungu. Na piti aitwe piti. Kwa hiyo niruhusuni mimi ni ufanye upiti wangu. Baba, usiwaache wakalala usingizi. Kama utaamua kuwasamea wewe huko mbinguni, wasamea. Lakini mimi Mungu nimeomba wapromoshe mawe. Yani wakiwa wanasafiri kwenda Iringa, yale magome kule juu, wanafikaje salama? Hawana hata pancha. Wakipanda ndege, wakila chakula cha ndege kiwaumize tumbo. Kila kaa kwenye kiti cha ndege anaenda kujisaidia. Anyway, I just wanted to tell you, never let people ambao umepata chance ya kusikia wanayoyasema kinyume na wewe ukaacha hivyo hivyo.
Amina.
No, rewrite your story. Rewrite your story. Mungu kama yangekuwa hayana nguvu, usingemsikia anasema hivi, wakikulaani nitawalaani. Wakikubariki nitawabariki. Manake God is waiting. Nani anakuchokoza? Atafanya wanachokufanyia. Ai, hey. Wakikusema kwa pembeni, ataenda na yeye kuwasema kwa pembeni.
Amina.
Wakikuvizia, atawavizia na yeye. Wakikutegea mitego, kabla hujaingia kwenye mtego aliyokutegea, wataingia wao. Ndio maana mtu mmoja akasema shimo walilochimba waingie wenyewe. Akaimba yule dada anasema, "Mshimo amenichimbia we. Sasa tumbukia wenyewe." Kwa sababu utanilinda Mungu. Shimo wamenichimbia ye. Watatumbukia wenyewe uko. Oh. Hayo yote ni maandiko. Ni maandiko. Kwa nini unataka kujinua zaidi ya maandiko? Kwa nini? Kwa nini unataka kuomba nje ya neno? Ungekiri yako, omba ndani ya neno, mwambie. Unajua naongea kama masiara hapa. Lakini this is the reason why many of you hamna rama kazini. This is why many of you mnajiona duni. This is why innovation have been dying day by day. Watu wanavumbua vitu vinadharauliwa. Watu wanafanya kazi zinadharauliwa. Because you just lacked encouragement. Now today usimlalamikie mtu usoni. Say, yani mimi nafanya kazi yote lakini hunioni. Wakuone wewe nani? Wakimaliza kusema, geuka. Nenda chumbani kwako. Au kama siku hiyo ni siku ya mkuyuni, mwambie baba, Mungu wa Israeli, Mungu wa Nehemia, wewe uliyerudisha mashutumu ya kina Sanbalat na Tobia, sikiliza mashutumu ya hawa wajinga wengine hapa. Baba, yarudishe mashutumu yao. Yarudishe mashutumu yao. Yarudishe mashutumu yao.
Amen.
Na haya ndiyo maombi yangu tunapoelekea mwishoni. Kila shutumu aloe kukunenea.
Yes.
Tangu ukiwa umezaliwa.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Zi, unajua kuna wale ambao mlipozaliwa tu mkawa mnalia vichanga vinavyolia. Akasema akatakuwa kana mdomo kama shangazi yake. Ushakutana na mashangazi yenye gubwe. Si unamwonaga ifi yako alipokuja kuangalia mtoto wako alipojifungua. Ulipojifungua wewe. Sima kana mdomo kama shangazi yake. Kwa mnajikuta na nyinyi mdomo havikomi. Kwa sababu kuna mtu alisha kusema wakati umezaliwa. Ah, mwingine anatokea hapo una macho vasa, hey, huyu macho yake akilevi kama babu yake. So, I'm telling you, they are just simple words in my not ya kipumbavu. Mtu anaweka juu yako yamekaa. Nasema mashutumu yoyote uliyoyanena.
Yes.
Tangu siku natoka tumboni, tangu natungwa mimba.
Amen.
Natamka kwa jina la Yesu.
Amen.
Leo hii we raise spiritual iron dome.
Amen.
And we reverse back the bombs.
Amen.
Bwana arudishe mashutumu yao.
Amen.
Nasema Bwana ayarudishe mashutumu yao.
Amen.
Bwana ayarudishe mashutumu yao.
Amen.
Yawakute wao na watoto wao kwa jina la Yesu.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sema hakuna shutumu lolote litakalonipata.
Hakuna shutumu lolote litakalonipata.
Dharau zao hazitafanya kazi kwenye maisha yangu.
Dharau zao hazitafanya kazi.
Mimi ni wa kuheshimiwa.
Mimi ni wa kuheshimiwa.
Kazi yangu itaheshimika.
Kazi yangu itaheshimika.
Katika jina la Yesu.
Katika jina la Yesu.
Ninayo nafasi kwenye nchi hii.
Ninayo nafasi kwenye nchi hii.
Ninayo nafasi kwenye ulimwengu huu.
Ninayo nafasi kwenye ulimwengu.
Ninayo sauti kwenye ulimwengu huu.
Ninayo sauti kwenye ulimwengu.
Sauti yangu haitazimwa.
Sauti yangu haitazimwa.
Kazi yangu haitadharauliwa.
Kazi yangu haitadharauliwa.
Kila shutumu la hovyo.
Kila shutumu la hovyo.
Lilorushwa kwenye maisha yangu.
Lilorushwa kwenye maisha yangu.
I reverse it now.
I reverse it now.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Narudisha mashutumu yao.
Narudisha mashutumu yao.
Yawarudie wao.
Yawarudie wao.
Yakae juu ya vichwa vyao.
Yakae juu ya vichwa.
Kila mtu akayaone.
Kila mtu akayaone.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Amen.
Amen.
God bless you. Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.